shirkun jiray oo agaasimaha waaxda caafimaadka iyo faydhoorka ee dawladda hoose degmada Baydhabo ka gobolay magaalada Baydhabo iyo wali baaqoon ku hadlay arrimo nadaafada caafimaadka bulshada oo soo nakaburi in iyo bulshada ku fojignaadaan roobabka dabeelo wadada oo saameyn ka weelada koraan isla markaasna lagu shaqeeyay nadaafada wadooyinka anti laga guda jira roobka
waaxda caafimaadka iyo faydhoorka dawladda hoose degmada Baydhabo iyo shaqadii atana intee badqabka deegaanka iyo kan bulshada naftiga ah si gooni ah la ilaaliyo mayba sida caadiga sameeyay shaqo hawleedkii ugu wada jirtay ku saabsan arrimaha nadaafada iyo guud ahaan wacyigelinta ku saabsan caafimaadka bulshada ku nool magaalada Baydhabo ma in sheegana intee qorto ka feejignaadaan xil roobad hawl deewal kasto dhig kara roob meena mihigaan oo xilliyadii hore sidii la ogaay guduun roob ay kooy kor roob badano meena dabaal weedaan waxaan hayna kooy kor ilaahay noo kori laakiin meel rajay lankasta intii soo feejignaada awaamirta dawladda hoose ka baasana si wanaagsan lan qaado guud ahaanna deegaankana nadaafadii si la wada shaqeey caafimaad iyo si guud ahaan degmadan Baydhabo bulshada ku nool la wada shaqeey ma rajaynaa lankasto markaasay oo muwaadin degan wadooyinkan oo hadda la dhisay oo laamiyada ah intii laamiga qashan lahan ku shaba korna laankii lahaabka aragana may mar doonee ganaax iyo xarig guud ahaan dawladda hooseena sharciyanka yaala may rajaynaa intii si wanaagsan ilaahay samataba nibi xil roobaadkan nolakiyaab roobkan isku yaraada badada dabeelo badan weedaan marka walbadan oo iyo saameyn ku leedahay isbeddelka cimilada iyo jaran walaasna uun gacantaan ka sameysanay
dhanka kale agaasimaha waaxda caafimaadka iyo faydhoorka iyo weyba uu shacabka uu soo ku digi markii roobabka qubadan in qashin iyo waliba waliyaabo nadaafadda iyo caafimaadka bulshada walan dhimo korna lan ka deedan goobo qaar qofkii la ka aragana lagu qaado doonaa talaabo sharci ah
bulshada ma sameeyaysa walba qashin iyo guryaha ka hayaa ama ka shabaan wadooyinka taaso ay sababas anti kanaaladii lankitir gal anti biyo maran iyo hirban marka may rajaynaa hadii oo hirintana may garaafaha deereysay laamigi oo lan dhisi bulshada anti iyo maran oo xoolaha guud ahaan bulshada la ku fududeeyo marka may sheeganaa anti waa kuwaanta waa arintaasi lanna lanka ogolaadaana anti laama laakiin dhisa hadda nadaafadiis laakiin joogtay shaqaalana ka shaqeeyaan haddana adalay hoob roobko ah inta qashinka editaha ku biida laamiga shaanta laakiin ku ogolaadana
waaxda caafimaadka iyo faydhoorka dawladda hoose degmada Baydhabo iyo waliba wadana dadaalo reed lahanka naga u bilicda magaalada isla markaasna lan ku horseedo walkasto caafimaadka bulshada saameyn ku leedahay koraan.